ZambiMusicBlog.co.
Alpha, Alpha, T-Shawn, I see you. Kwa sala chema fine screen fella no ikonda.
Nima faula kambiri, nima kula kuila ndine. Kumani pempa baby, please don't give up on me. Pena ni matapwa na ne mwine. Ape fufulu fulu, kumani pempa mami. Please don't give up on me. I promise I will love you better. Na ni kuchinja ni za jinja for you. Please don't give up on me. I promise I will love you better. Na ni kuchinja ni za jinja for you. Please don't give up on me.
Kamba viri fonse ni kabwira oduka. Mavuto ya lianga ni pasai weka fukwa. Pressure, dine weni kufaka mustresi. Yonse ushautana na mami stressi. Muntu waliense penangu wa masova. Nchila zika pakisa penangu wa masova. Pati niri wili mkuchinja. Tika menda cheni kanga chove keka njinga. My mistakes yonse ni yafake muright. Love life yatu tiicha eri right. Usi nifaka koma ningi na muma prayer. Chika choke chivanda cha upulea. Nisiva pena sinima nga la fea, si mafika po ye ni makupasa kea. Nifuno kala na iwe paka na kumapeto. Baiba leko bachama fela bama zeto.
Nima faula kambiri, nima kula kuila ndine. Kumani pempa baby, please don't give up on me. Pena ni matapwa na ne mwine. Ape fufulu fulu, kumani pempa mami. Please don't give up on me. I promise I will love you better. Nani kuchinja ni za jinja for you. Please don't give up on me. I promise I will love you better. Nani kuchinja ni za jinja for you. Please don't give up on me.
Tenga maspana yose unilungise. Chosa na mutima na kupasa ka upise. Na faula vambidi na vome la milandu. Na vantu vena teya basula mumazandu. Pati nili chefiti so na ipishamo. Mulungu ndiasi vafene na kupitisamo. Fiki simini nkale personal person. Bonse vapisha ini personal lesson. Ufule momu jamu na valika. Theni umende momu jamu na vulika. Tiambe new chapter. Jambo ya kutiala tichose pa adapter. Nisiba fapakisa famene ni kupempa. Vina viku kweze kila kocha pema tempa. Dine mundu wako nipange mwe ufunila. Kuti nizichita fintu mwene ufunila.
Nima faula kambiri, nima kula kuila ndine. Kumani pempa baby, please don't give up on me. Pena ni matapwa na ne mwine. Ape fufulu fulu, kumani pempa mami. Please don't give up on me. I promise I will love you better. Nani kuchinja ni za jinja for you. Please don't give up on me. I promise I will love you better. Nani kuchinja ni za jinja for you. Please don't give up on me.
Madumbo ya chikatia. Vena heron ya tupuanchi. Mr. Saga, let's go get him. Alpha, Alpha, Mr. Pilot Punch, Vena Wesley DC, MJP, kwa sala chema fans kwenye fila no ikunda, bra, 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 bra.
ZambiMusicBlog.co.